Kutoka alo,
it's Kaniba.
Mjini hakuna cha kuogota, ukikiona usiname. Mjini hakuna cha bure, ukipewa usichukue. Ogopa ogopa matape, ili eneo halihuzwi. Usikojoe hapa onyo, faini milioni. Katoto kaifu mbili, bingo wangu wa misha, pote anamisha nini? Anamisha vyombo tukimaliza kula, kula ubwabwa. Katoto kaifu mbili, kalitaka kuvunja, pote ya kuvunja nini? Kuvunja mlango eti anaogopa, anaogopa mende. Bandari salama salama salama,
bandari salama salama salama.
Oh, bandari salama salama salama,
bandari salama salama salama.
Bandari salama salama salama,
bandari salama salama salama.
Oh, bandari salama salama salama,
bandari salama salama salama.
Dare salama kila bebe iko zingo, kama tuna enjio huko Temeke, kila mtu mweupe
wote kama wazungu.
Dare salama kila bebe na shepu, ankali utavunja shingo. Dare salama toto ote wazuri, take care. Oya shikamo, marahaba, achana na yoyo kelele. Dare salama shima pesa,
dare salama shima pesa.
Katoto katoto kaifu mbili, fanyeje bingo wangu wa misha, pote anamisha nini?
Anamisha vyombo tukimaliza kula, kula ubwabwa.
Katoto kaifu mbili, kalitaka kuvunja, pote ya kuvunja nini?
Kuvunja mlango eti anaogopa, anaogopa mende.
Bandari salama salama salama,
bandari salama salama salama.
Oh, bandari salama salama salama,
bandari salama salama salama.
Oh, bandari salama salama salama,
bandari salama salama salama.